Sitaki uondoke, mwenzako nishanogewa, walo sicheke, walo siwakumbuke, home sitachelewa, nkande nisuke. Today tomorrow, baby koleza, paka majoko, chatu mina teleza. Show by show, nabonga kingereza. Oh baby come on, me and you together. Aya aya. Ileo, yani leo. Ileo, baby leo. Ileo, yani leo. Ileo, baby leo.
Aya washa washa. Pili pili ya washa.
Kukona mama unaringa, na nyumo meshona kama kitonga. Maselo kija basi wewe funga, na vyokoleza pishi kama shiwa igunga. Nipe yote darini, jikunja wezavyo juu ya meza darini. Na ya meza mai, nyonga mkali ya nyongo. Paka machoko, chatu mina teleza. Show by show, nabonga kingereza. Oh baby come on, me and you together. Aya aya.
Ileo, yani leo. Ileo, baby leo. Ileo, yani leo.
Baby no cash.